waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay qorshe 3 marxaladood mari doona oo Australia looga saarayo xannibaadaha hadda jira. Wajiga koowaad ee lagu qafiifinayo xannibaadaha ayaa waxaa ka mid ah in dib loo furo kafeteriyooyinka maqaayadaha iyo goobo kale oo dadweynuhu isugu yimaadaan. Qorshaha marxaladda koowaad ee lagu qafiifinayo ayaa goobaha dadweynaha dib loogu furayaa iyadoo weli shuruudo yaryar ay ku xiran yihiin. Maqaayadaha, kafeteriyooyinka, maktabadaha, dukaamada, xarumaha bulshada, goobaha caruurtu ku cayaaraan ayaa dib loo furi doonaa, waxaana la ogolaanayaa in ilaa 10 qof ay goob publiga isugu yimaadaan. Guryaha dadku degan yihiin ayaa sidoo kale loo ogol yahay in 5 qof oo kale oo martiya ay soo booqato. Sidoo kalena waxaa la ogolaanayaa in dadku ay u kala safraan xaafadaha ay degan yihiin iyo weliba gobolka gudahiisa. Dadka ayaa lagu dhiirigelinayaa inay guryaha ka shaqeeyaan haddii ay isla gartaan qofka shaqaalaha iyo shaqabixiyuhu ama shirkadda qofku uu shaqeynayo. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in qorshahan 3 marxaladooda loogu talagalay sidii loogu abuuri lahaa Australia ka ammaan ah COVID-19.
We move ahead with reopening our economy and our society with a clear plan and a clear framework.
Waxaan bilaabaynaa dib u furidda dhaqaaleheena iyo bulshadeena annagoo keenayna qorshe iyo nidaam cad oo shacabka Australia tusaya waddada aan ku socono. Tallaabada tan xigta waa inaan dhisno kalsoonida iyo xawliga aan dhaqaaleheena dib ugu dhisayno. Australia mar kale cagaheeda ay isugu taageyso, kadibna kobaca dhaqaalaha dib loogu bilaabaya, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Mr. Morrison ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay saadaalinayso in qorshahan uu dib shaqooyinkoodii ugu celin karo 850,000 oo shaqaale ah bilaha soo socda. Wejiga labaad ayaa la ogolaanayaa inay kulmaan ilaa 20 qof, waxaana dib loo furayaa goobaha lagu jimicsada ee jimska loo yaqaano, kuwa la isku qurxiyo, shaleemooyinka, tiyaatarada, madxafyada iyo goobo kale oo la mida. Waxaa sidoo kale ay u badan tahay ayaa la yiri in la ogolaado in gobollada dalka laysaga socdaalo. Inkastoo ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in dalku 3 marxaladood uu gaaro marka la gaaro bisha July, haddana waa gobollada cidda go'aaminaysa sida wax u dhacayaan iyo sida loo fulinayo. Premierka Victoria Daniel Andrews ayaa soo dhaweeyey qorshahan, laakiin wuxuu ku celiyey waqtiga hadda la joogo in xannibaadaha Victoria ka jira ay sidoodii sii ahaan doonaan.
This is a position that so many other countries simply aren't in, and they would love to swap their place with us. Now, whilst I welcome
waxaan ku jirnaa xaalad dalal badan aysan ku jirin oo ay jeclaan lahaayeen inay gaaraan. Inkastoo aan soo dhaweynayo waddada la jeexay, waxaa sidoo kale soo dhaweynaya hadalka ra'iisul wasaaraha iyo go'aanka golaha qaranka oo ah in wax kastoo la sameynayo sida loo qafiifinayo waqtiga la qaadayo ay dhammaan yihiin arrimo u yaala gobollada oo ay go'aankooda gaarayaan. Qafiifinta xannibaadda ee wejiga 3 ayaa ogolaanaya in 100 qof ay kulmaan, dad badanna ay shaqooyinkooda ku noqdaan, sidoo kalena ay dhici karto in loo safro New Zealand. Waxaa sidoo kale la furayaa maqaayadaha badan ee ku yaala shopping centerada iyo sidoo kale in gobollada dalka laysaga dhoofi doono. Golaha qaranka ayaa dib u eegid ku samayn doona qorshahan 3 asbuucba mar. Marka laga reebo New Zealand, safarada dibadda ayaan mustaqbalka dhow la furi doonin. Waxaa sidoo kale aan waxba laga bedelayn karantiilka adag ee dadka dalka soo galaya. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dalkan Australia, Brendan Murphy, ayaa ku booriyey shacabka inay sii wadaan kala fogaanshaha, kaasoo keenay biyuri sabab u ahaa in caabuqu uu aad hoos ugu dhaco.
We are in uncharted territories. There are not many countries in the world like Australia that is in a position to start gently relaxing.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan la ogeyn waxa ay noqon doonto. Ma jiraan dalal badan oo sida Australia bilaabi kara inay qafiifiyaan xannibaadaha iyadoo kaysaskoodu ay aad u yar yihiin. Ma doonayno inaan lumino kontroolka aanu ku hayno xanuunka. Waxaan doonaynaa inaan hubino inaan maarayn karno haddii meel uu ka dilaaco xanuunku. Marka waxaan doonaynaa in qof kasta uu fuliyo kala fogaanshaha nadaafadana la ilaaliyo, qof kastana gurigiisa uu joogo haddii ay xanuun dareemaan. Dr. Murphy ayaa sidoo kale ku boorinaya dadka inay iska baaraan xanuunka si loo sii xakameeyo caabuqa haddiiba ay isku arkaan xataa calaamado yaryar. Gobollada kalena, South Australia ayaa sheegtay inay khafiifinayso xannibaadaha laga bilaabo Isniinta, iyadoo la ogolaanayo in dadku u kala safri karaan gobolka gudihiisa, taasoo waafaqsan wejiga koowaad ee qorshaha dowladda federaalku ay ku dhawaaqday. Queensland ayaa iyaduna furaysa maqaayadaha, maktabadaha, barkadaha lagu dabaasho, meelaha la isku qurxiyo laga bilaabo 15 May oo ah jimcada soo socota. Australia ilaa iyo hadda waxaa COVID-19 u dhintay 97 qof, iyadoo ilaa iyo hadda 7,000 oo qof la xaqiijiyey in xanuunku ku dhacay. Wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.